L'épilepsie généralisée, c'est pas une pathologie.
Nyaw fonu liboru neddo hana nyaw kandi bu nyaw dadi bandu bawu meme hakkilo neddo dundu wadi ko jande maggu no wade der jangirde nyawtol kandi ide wade du to jangete jande nyawtol nyaw dadi bandu ko watta tangu he neddo andaka degon odde no wadagu na bonondo lore deni gani hore neddo memake bu hana nyawra bongu bu hana tawangaldu denne neddo no wawi badi mogu libi faabum nyaw fonu iri iri non misali neddo no sama lakito no ngata dengal fa fekkora didu to hitere nyawdo on tan tinnato no majja na hondu mun no hodda iri maggu heewa sanne denne hana himbe fu andani iri maggu balla ka neddo waawi waddande mo nyawu guulibi ni woni arande fu do ko yaawi tekkere na goddum watte hakkune nyiije nyawdo on gam to ngatu dengal mu tajangal safareji no godi amma hana gan nyawtude fu fu joomu yaran ni non gan to nyawgu ummu denne burna joomu fu joomu yarata safareji di safareji dindu iri iri non neddo fu hede waawi sodude dane de gatta ye himbe ni woni be pamo ko nyawgu hana nyaw ladde gura bata bu hana tawangaldu mo neddo mun tawda he maggu fu durwo waddamo der loktoroji min bi'i ko hikka no haani der sigila amin min kolla ko min gonmi den ekkintini misali iri jande gollal min gada du ekkintinol dow fi keptol hakke jangobe min jami yewtereji gade der feddeji jinganoji jangirde jande ekkitaaki gollal e koliziji jangode Allah jabi jangobe fu burtoto gara potta nokkure wi'etene place des martyrs min bindi min kalani ardido hubere zender den du batta kamin gadi e laabi di min tokkata anden ni lebbi tatini ko min jam meerube jogibe ciede kebaade der ficcionnirol himbe nyamri der koyirna gatto ciede de der kesol gomnati meerube dubbe kokkiti ciede de do meerube laso e tato ido tankeda milioji hamre he go woni ko heba denne golle gadaama